SpaceX Band Production. Tanzania and Uganda Connection. Tanzania and Uganda Connection. Nakupenda bitch wa Kiafrika.
Nyafrika kwati.
Nakupenda bitch wa Kiafrika.
Nyafrika kwati.
Changanya 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 baby.
Nyafrika yo baby.
Changanya 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 baby.
Nyafrika yo baby.
Penda siyo dhambi wala siyo makosa. Mbo wako kama malaika. Nikilala mami ninakuta. Umeni tachi tachi, umeni bamba bambo na nirusha roho. Fali yangu ya mapenzi, nataka nianze nawe. Simali wala pesa, unalizika na kidogo na kidogo. Unalizika na kidogo, cause you are number one.
Nyaku.
You are my everything.
Nyakuna.
You are my only one.
Nyaku.
Unalipaga wisha.
Nyakuna.
You are my number one.
Nyaku.
You are my everything.
Nyakuna.
You are my only one.
Nyaku.
Unalipaga wisha.
Nyakuna.
Bitch wa Kiafrika.
Nyalafrika kwati.
Nakupenda bitch wa Kiafrika.
Nyalafrika kwati.
Changanya 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 baby.
Nyalafrika yo baby.
Changanya 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 baby.
Nyalafrika yo baby. Siyoko bingo niyera le mandaji Afrika mwa. Ulega ta. Ulega omu. Mbele kwa nguju toya utietu. African queen. Mukwelu weki kwelu. Kari east and the west, homies are the best. Kari gamnya rulaya, mesekero. Anyanga nega ni bere ya Afrika. Anyanga nega ni gamu nyarafu. Ndiyo nikupe nini ili uwe wangu. Nikupeleke kwa wazazi wangu. Uwe mama wa watoto wangu. My baby, because you are number one.
Mamido,
you are my everything.
Mamido,
you are my only one.
Mamido,
wana nipaga wisha.
Mamido,
you are my number one.
Mamido,
you are my everything.
Mamido,
you are my only one.
Mamido,
wala nipaga wisha.
Nakupenda bitch wa Kiafrika.
Nyalafrika kwati.
Nakupenda bitch wa Kiafrika.
Nyalafrika kwati.
Changanya 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 baby.
Nyalafrika yo baby.
Changanya 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 baby.
Nyalafrika yo baby.
Unafunzo unyagoni, unaibu machoni, unaishi moyoni, tunde ote mwezini. Umefunzo unyagoni, unaibu machoni, unaishi moyoni, tunde ote mwezini. Nakupenda penda wewe.
Bitch Afrika.
Unani bamba bamba baby.
Bitch Afrika.
Nakutaka taka mami.
Bitch Afrika.
Nakupenda penda wewe.
Bitch Afrika.
Nakutaka taka baby.
Bitch Afrika.
Unani bamba bamba misi. Kwanti Didi Ivo. Bajuyas.